kwalu Hati soka na nime kwaya Ate we huo na ngamea Sonyiwa Talu na sonyiwa Kana kukarasa Weno kumile future Kana kunyita Weno na sonyiwa Weno na sonyiwa Mwe kwangoli nofisa Sendi mchisali Malile Moyo mchisabasi Mbele na vile Wine love sentence Oli luka nolwa Wine love visa Luimbo lwa Yesa, yesa Soko kese mkwandu Yeta Upeko ni mapenzi Butra kitinga Iwene ansa yangi Shili nuse chizina Shaminili na yenza ujeta Simubona Lavo mushigombi Yizule moyo mudenisa Mulekesa Sonyiwa Taluna sonyiwa Kana kukarasa Weno kumile future Kana kunyisa Where was I in January? I don't know. The mummy, calling them illusion. What if you wanted this and the fantasy? So I can't disarray. I'm getting the mummy. Cause I love you, baby. Saga Abane mire ukusionda Naloza tuwe huliesa Una kumwaka kwa zakula Soni teba nanu Kwenye nebo tuwe sindota Nafuka masikini Mula weza nisoda Sonyiwa Taluna sonyiwa Gana kukarasa Weno kumile future Gana kunyisa Weno nasonyiwa Weno nusonyiwa Mwe kwangoli nofisa